Thixo onenceba, unguThixo onenceba engapheliyo. Ngexesha abantu abaxakekileyo, ngexesha ilizwe lizamazama, kodwa wena unguThixo onenceba. Wena unguThixo onenceba nakubantu abaxakekileyo, nakubantu abangenanto unguThixo, nakubantu abalilayo, nakubantu abaqalekwe lilizwe. Wena unguThixo onenceba, unguThixo onenceba, unguThixo onenceba, unguThixo. Hey!